jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare ɗiɗi lewru octobre jeena yamre ƴaɓɓirima Silimay Sappo ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Sigiraɓon compititi wide ko nayri bangal ɗum won nuygal sariya leleydi meɗen ndi ko nayri bangal hono laamu hakkundejo hande joguire ɗum hollama e téléŋaji ɗi leleydi meɗen ndi le majjum wala fuɗɗoɓe kolliti wiide e nder ɗo dewtere kanko jokko hoorejo laamu hakkundejo on wawi lomtude président o nde iwi toon fuuro. Fedde Sédhi Yaw nde keñana kayiyeɓe kolliti wide so ɓami fa oɗo sariya hollitama ɗum won tongande ɓe tonguno ko nayri bangal laamu hakkundejo ɓe kunca jukkoje ɗe iwde e leydi Mali ndi micciteɗen wiide on ɗo wattu fuu coggu kuɗɗe ɗe kan wondi en abbude le leydi ndi. Ko nayri bangal ƴewtade hono yuɓɓo inɗo yimɓel hanɓe wotade ɓe golleyɗi puɗɗi keñan goho lewru octobre ndu ɗum timmayyan faale capantati e goho lewru décembre waroru ndu sikiraɓe ɗum no sembe kabaruji ɗimi jogini on ɗo ɓetande ɗi Oumar Woygalo kañum jooɗi ɗo microji ɗo kanko noddirteɗo nomo jiro won to ɓoggui jamɓe to. Ko nayri bangal ɗum charte de la transition ɗum woni bangal hono wattu joni o laamu hakkundejo hani joguirede le leydi meɗen ndi nde ɗo dewtere ɓe kolliti ɗum keñal e télévision aji ɗi wala fuɗɗo ɓe kolliti le nde ɗo dewtere kasen wiide kanko ɗon jokko hoorejo laamu hakkundejo on wawi lomtude président o soɓami fa iwi toon micciteɗen wiide arande nde nemin gonnoton nde nemin jihino nde ɗo dewtere nde no worruno ɗum holliti wiide oɗo gorko on wawi lomtude ɗum jaadi ka wattu joni koɓe kolliti jamare nde fuu ko kay o wawa lomtude ɗum le nde ɗo tongande duɓe kollitay laaɓa yalla homo wawi lomtude président o so ɗum ni fa iwi toon. Fa hande no kabaruji ɗi gori le leydi meɗen ndi caggal ko ɗeɗo jukkoje gaɗa fewde le leydi Mali ndi ko hollitama wiyede wattu joni soɓe kolliti ndeɗo dewtere no worri tan jukkoje ɗe gatte jukkoje imminte fewtude e leydi Mali ndi noon kanko professeur Hamidou Boly o hollitiri wiide keɗaɗo fedde Sédhi Yaw wonde le leydi Mali ndi le on ɗo wattu fuddo wiɓe dardi fedde CNSP ndi tinno yoppita hono uddaɓe kati wattu joni o keɗɗe makko mo sifi dow hen do foccitago Ali Sisi.
Il y a des petits détails sur la charte parce que la charte
les charti do nuyga sariya no lamu hakkudero hani jogorede bimbin du sette du holle jamare de fou min pamadu jokko horejo lamu hakkudero do hani hadude min koliti du nayro bangal denagu kan e kaborde o wawa luntude so president o bami fa yobitu tiagal majjudu yewe hono fedde CNSP ne wawi fusirede uddabe du fou utte min jide uddabe civil mbe watu jon o e tordi hakkilaji mabbe san ka militaire mbe jeyi ɗum en kamɓe civil en uddaɓe ɓe mbiɓe paamay fuu koɓe nangira wala fuu moɓe keɓata moɓe kalda eɓe cellika kala hakkillaji mabɓe eɓe jogi suno mawgo noɓe kolliti hono nuyga sariya laamu hakkundero hani jogorede fuu min kunca jukkoje ɗe iwde dow leydi Malindi.
Hollitinde wiide le on ɗo wattu fuu kamɓe ɗum woni gonduɓe wadde koɓe noddirta embargo jukkoje foodi le leydi Mali ndi ɓe kollitide o kuɗɗe ɗe coggu muɗum en fuɗɗi gabbude le leydi meɗen ndi noon ɓe kollitiri wiide kayya fa keɓen famtano ɗum fuu wori keɗɗen mumin Sendebo Ali Sisi.
Min taykiti coggu majji ɓeydike le lumoji kewɗi Bamako dun ɗo min jeeyi beete hannde coggu cakumaro ana sote noon ujunaji tati e teme joyi joni ujunaji tati e teme jetti ɗum sottete wonko ɓeydi e coggu bambari e gawri dun sottoɓe yokaɓe hono Adama Jara gari beete hannde sodude maaro le lumo wolofo bugu ɗum hayni ɓe taykitade wiide coggu guure ɓeydike ɓe gaɗanoɗango fewde e keeƴaɓe
arande gawri buɗnoga e joyi mi cottanno ga hande ɗo laatike buuɗi capantati sefa maaro mumin cottanno kilo mum mali hemere arande buuɗi hemere bambara sefa sottete hande hono min gatta wajiɓe juuɗe amin sodde e juuɗe ammin yimɓe ɓe woni ɓe paamayi coggu o ɓeydaki hitande fuu le oɗo wattu coggu ñawmiri ana ɓeydo saabi le wattu mumin goni joni o wattu kettal yimɓe ɓe ko risino ko fuu ɓadike timmude
jagotoɓe yokaɓe kolliti wiide gol kabaru ɓeydugolla coggu guure yo batte jukkoje CDAO woɓɓe kay kolliti wiide yo kambar kabaru laamu hakkundere jo
ana nawa kan sanne yiide le lewru octobre lewru kettal coggu ñamri ana ɓeydo no haniri ka coggu o jippoto wattu kettal horeɓe laamuɓe ana hani tewtan nde ɗum dabere
farde dabare heɓe hen honjotoɓe hewɓe ana miila wiide gollirɗe humaniɓe kabaru mum ana hani daranade ɗum
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓudde ɗum dow bema andi to ɗum page Facebook studio tamani kañafa yetto compte Twitter onayri bangal yewtade hono yubbo inde yimbel hanbe watade le leedi meddi ndi dum fuddi le leedi mali ndu fo mangal mudun le go lewru octobre hitande 2020 sudu ministre humnino kabar woteji le leedi meddi ndi holliti dido golleji jokkiti tefali chapantati go lewru decembre o wororundo wattu jono jamarnde kan wonde tanude koyde sanne be bi hidu dati di fo ngonde yaltindi le hen faabe kokka jamarnde hakkilaji loppi fa keben famtade ngare kede kanko dum won mamadou samassegu kany ali sisi
ele ko min tro golloji di puddi gollobe jawta gollo yubbo indeji kabar woteji fuf na gonno to ta jamarande kay na tanni ko de tafun dum ko holti sori sidibe ore jo fedde humaninde jawta gollo yubbo indeji kabar wote le ko min tro
yap ana buri yimbe ujinaji temdere kambe wutude komin troatu o adadu ana wawi beydare kasin yimbe be fudde warde tafon ga golle o fuddi ila 8h bete hande min jokkina golle o fa 18h kikide mide nada yimbe be yalta wara window no heewir yimbe be dubi mum yetti wadde wote ana wawi warde jeewa so indeji mu en ana windi so wana dun du e be bawi windade
le komin dido bo e kanye no wadun nono ko non do centreuji secondaire etat civil na dumi yimbele wi kanko secrétaire général commune dido bo goddo jewtagol faabaade jamarande le egugul mabbe ewre nuku goto yaade nuku goddo madun jewtade madun hebde tajural inde mabbe anali liste wote commune o fay watu chakite yontere gollobe tawte do yalla tan jamarande na heba sogo mudum don ko beedi hen Moussa Boare kanko woni secrétaire général mairie commune dido bo
ebe jogi liste mabbe ebe mbaawi warde be kolla hore mabbe wonde reji dibe kaani windude e mudum so benelda yaade direction général gado enrôlement yalla beedo yimbe ana heba windede le liste mobe jogio ga yimbe maybe golle ittude inde mu en ana wawi fuddude ko sakitino ko yimbe temdere noga e taton goto nobe woni be inde mu itahi ga adadu beedo yimbe ana wawi beedade wattu fu
ministre hakiter lamu ko kitajural wiide dabreji fete yalla jamarane na baba hinade kabar mudun no haniri
le raison ay di duudi do golleje puddi ton to gawoto be bi dum fuddi ton kenyen wakkande golle di puddanonde be mbibe matino ton hono tidallaaji non kambe laami be kabaru laamu ko be hejaabe mabbe gombe ton be kollitiri wiide tiagal mudum dubbe mbi di do tidallaaji fu hebnama jogala wattu jone pelle politiki gonde ton de be gande wadde do hen ima daraaji fa kebe famtar kedde mo kanko nuddete dum modi boddo biya yo kanko jokko dum kuma ndaw to gawoto kuma sifi do hen
effectivement la révision annuelle de liste
bangal jewtagol yumbe indeji gotobe be gokkat jono kay hakki sapuyon bale politikoji notigi noddango anyaji golle dunno hunchana mo hore gokkat jono kay tadale mawde fufu ngala talki di min domi ewde bamako ka fadde den no puddi golle o talki kididi
ko nayri bangal honno kaldal e kawrangal hantebrede leleedi meddi ndi dum hani huntinede hore wottu jonono golleji den gordi non kanko kedeado curo hakkon bibe leedi malindi o hollitiri wiide wakande be jiddino e journaliste en bende le nokkuno dirte dum ministre o do ambassadeur leedi alanzeri leleedi malindi o hollitiri wottu jono dabreji di fan kan fiede so gouvernement keso o juddina be jewto yalla honno kaldal e kawrangal hantebrede ko yaawi keddamo kanko no dirte boalem sibi hiyo yo kanko kedeado alli di alanzeri ndi leedi malindi ko masifi do hen
l'accord faisait partie de
kaldal kawrangal ana wonno hakkune kulleji kaunoji hore yimbe gollirde kaldal kawral tiinangal wawa sendere le wattu tiddala momi goni on mingana ko min bawi fu yalla tiinyinbe kaldal kawrangal ana heddo dangondirde faha won golleji yogaji ngadaadi ngako tirsi hande ko woni wadde ko min bawi fu yalla golle kaldal kawral tiinangal ana heba nangude lawol mudum hande min domo be fa kulleji di fu jotto tafon bi de pawi gike ame wiide bibbe leedi mali fu heba weltore so alla mun
ana satisfaction des maliens inchallah
nyaw coronavirus o holitinde alkamisare go o lewru octobre hitande 2020 be jewti ko yata yimbele temede njome chapantato en jeno yom yimbele sappo tato o do nyaw ya e muden jaddom kanyum gon samtanabe goto kanyum woni keddidu le hen ana holiti wide hebbe nyaw o le leedi medindi yimbele ujnaaji tatom e temede ro chapantato go o yimbele santanabe yo unay didom e temede nayo chapande jeego yom heddibe le hen yimbele temede ro chapantato to go fa kebe famtade no kabaruji coronavirus wuri kedden mumin sen debu si jotama
Mani
Bete hande mingara yade kajulo le region Sikasso kejabe tellala holiti wide nyaw coronavirus yama e yimbe sappo e joyon be hali dun nogay e jeego lewru septembre jabindo be koliti wide dun hewbe e yimbe le be kolita wide nyaw o anay mun furu be ngoni hettine alisi se domajun
ko hewe yimbe le kolita be wide nyaw coronavirus anay mun do leedi malindi fu nokkuto kange ittete siyama woni horebe odo nokkuto kange ittete ka yuppiti yude golle yimbe be adadu mu uri temdere kollonobe tu amadu buare horejo yirwere jaleli odo nokkuto kange ittete siyama
worbe be mbaltata dum min gadi bawda men yalla buutude jabar jamarande worbe erobe gollobe lenuko ka ila amen yo wayde golle buuto sanne bongal mudu e golle di fudita e li alhaliji lobbi
dans la meilleure des conditions
kajoluto horebe lam kumani be cellal holiti wiide yimbe be ana wondi yoppitide dabereji bawdi wodintinde be nyaw o docteur Emilien Jara
kala wattu somi mati neddo cowido nyaw o min taki wiide hewo mabbe tabata ko seraji holitaade di kambadum holti wiide yambere wana fe hunde mu inde oro wattu sabi kala wattu sada wondi yimbe lewobe ku hani kay yu watande hakkilo wattundiral be do yimbe
tawede beedagol adadu yimbe be nyaw o wondi nangude ne cercle kajoloto wala fu immadraji modi ngadaade tafu dum woni ko Mamoudou Ousseyni Bari hebani studio 80 ko o warti iude furu
buram wombato wada do kabaru tabugol dabareji cenanna kamban nyaw coronavirus dum wadi alal bare jabinde fanda mun yo faminde yibele do torraji nyaw coronavirus sudu saria holiti wide ouverture media anahani yobande ina mayga neddo anando mo holita wide coronavirus anay mun milioji jeego batte on noddinobe e saria wide e fenido makko tama odo andani dun le rumde afrika yibele hewbe be kolita wide nyaw coronavirus anay mun jontataake yo dum fedde oms holiti wide alkamsare nogay e didi lewru septembre jabindu oms holiti wide dun kabaru sargola nyaw coronavirus hewasanne le rumde afrika o holiti wide dun do teme derefu yibele cheppan de jeddo be kolita wide nyaw o anay mun jonte walay mabbe omobila wide sababu mun yo kamban non nukule lede afrika wori yo do timata hejo acti covid hande allahulien yontere garowo pati jegito orombawi hettinade hejo ngo wattu fu do bembe mena facebook na dun nodde e viamu e nyudude 37321 joka hentati kanyenai
sijo tamani
Studio Tamani, yo pabal lamu leyde Suède, Danemark, Suisse et fedde leyde Europe.
Se krabden lo ne le raison ngaji meden di en puddira nokku no dirtedo segube kollitiwde ekintinde wattu jono hono kambe sartobe wombe tombe e be gondi faminede ko nayri bangal sari yaji leedi ni kanya tiagal leedi di no worri ton o do sari yebe paminama dun ley ko dabbino ko dun timmi ton talatar jabbinonde dun sartobe be uurile nokku no dirtedo segu kanya siga so fayotyo le region moptio lanni be o do golle fedde ONG no dirseni di acha se ngurudan gardan faado sigaso do wattu jono kambe jenginobe wonbe tombe be tiliki jenginede faabe dal hono be kandi jenginirde sukaabe wonbe leedi meden di ko nayri bangal no baawi jengirde so kollama livre ngay kane ko nandi e mudun wondube lanade o do golle o heejo humingo girwere o wonde tonde kane e jande se grab do katten betande do kabaruji meden di mi juuti on sanne heedade heejuji amen hollitindi widindi fa kebon di do kabaruji fu ngabbe do beme amen ande to non noddi o do numero via mo mere mere 37321
C'est dans ta manie.